hypnotically by you, Jonah Mike.
Shila Sky.
Twacho nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira ngafa.
Nango nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, baby nkubi amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira ngafa.
Twacho nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira ngafa.
Nango nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, baby nkubi amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira ngafa. Nkubi amasanyalaze, kawulira mu mubiri nga gantambula, kuno bulungi bwe nina nze ne figa eno gye nina yo gogisanira, tewali ba mulala. Ngenda kwagula abawala abalala abakweganyiza mbamalaka janja. Because my love nkubye bimyaso, lwesikula byemba ng'omulwadde, nayo nkubye amasanyalaze, buli lw'obulawo mpulira nga nfa.
Twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira nga nfa.
Nango nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, amasanyalaze, buli lwe nkulaba mpulira nga nfa.
Twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, buli lwe nkulaba mpulira nga nfa.
Nango nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, baby nkubye amasanyalaze, buli lwe nkulaba mpulira nga nfa.
Nyongobera, nyongobera, nyongobera my baby, olize kulaba nga nfa. Kiranze kwagala, kwagala, kwagala dano, bulungi boli na baby nzityamu. Yabo okukumi ba polisi, bazadde bombataze, mwe mwina n'embwe wamwe. Nenda kubuuka ekikomera nyingire, bazadde bo be banaamanya. Twacho nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira nga nfa.
Nango nkubi amasanyalaze, twacho nkubi amasanyalaze, amasanyalaze, buli lwe nkulaba mpulira nga nfa.
Twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, buli lwe nkulaba mpulira nga nfa.
Nango nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, baby nkubye amasanyalaze, buli lwe nkulaba mpulira nga nfa.
Obulungi boli na baby nkusanga wa, njagala nkutwale ku nyabo busabala, njagala nkutwale ku nyabo tevuge busabala. Ngenda kubuuka ekikomera nyingire, bazadde bo be banaamanya. Twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira nga nfa.
Nango nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, baby nkubye amasanyalaze, buli lwe nkulaba mpulira nga nfa.
Twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, twacho nkubye amasanyalaze, buli bwe nkulaba mpulira nga nfa.
Nango nkubye amasanyalaze.